igitabo uwifuzwa ibihe byose igice cya gatandatu twabonye inyenyeri iki gice gishingiye muri Matayo igice cya kabiri Yesu amaze kuvukira i Betelehemu mu gihugu cy'Iyudaya ku ngoma y'umwami Herode haza abanyabwenge baturutse iburasirazuba bagiye Yerusalemu barabaza bati umwami w'Abayuda wavutse ari hehe ko twabonye inyenyeri ye turi iburasirazuba none tukaba tuje kumuramya abanyabwenge baturutse iburasirazuba bari abacurabwenge bari abo mu itsinda rinini rikomeye ryarimo abantu bavukiye mu miryango y'abanyacyubahiro irangwa n'abantu b'abakungu kandi bize bo mu gihugu cyabo Muri bo harimo benshi bigishaga ko ibyo abantu bizera bidafite gihamya. Abandi bari abakiranutsi bari barize ubumenyi bubabwira ko ishobora byose ibonekera mu byaremwe kandi bahawe umugisha ku bwo gukiranuka n'ubwenge bwabo. Iyo niyo mico yarangaga abanyabwenge baje kureba Yesu. Umucyo w'Imana uhora umurikira mu mwijima wa gipagani. Ubwo aba banyabwenge bigaga inyenyeri zo mu kirere kandi bagashaka kumenya byimbitse ibanga riri mu nzira z'urumuri rwazo babonye icyubahiro cy'umuremyi bashakisha ubwenge nyabwo bahindukirira ibyanditswe by'Abaheburayo mu gihugu cyabo hari ububiko bw'inyandiko z'ubuhanuzi zihanura kuza kumwigisha uvuye mu ijuru Baramu yari umwe mu bagize itsinda ry'abapfumu nubwo yari yarigeze kuba umuhanuzi w'Imana akoreshejwe n'umwuka wera yari yarahanuye ibyo gukomera kwa Isirayeli no kuboneka kwa Mesiya kandi ubuhanuzi bwe bwagendaga buhererekanywa uko ibinyejana byagendaga bihe ibindi ariko mu isezerano rya kera kuza kumukiza kwari kwarerekanywe biruseho abo bapfumu basobanukiwe bafite ibyishimo yuko kuza kwe kwegereje kandi ku isi yose izuzura kumenya icyubahiro cy'Uwiteka abanyabwenge bari barabonye umucyo udasanzwe mu kirere muri rya joro ubwo umucyo w'ubwiza bw'Imana wazimizaga imisozi y'i Betelehemu ubwo uwo mucyo wagabanukaga habonetse inyenyeri yaka cyane igendagenda mu kirere Ntiyari inyenyeri isanzwe mu mwanya wayo cyangwa imwe mu mibumbe y'isi maze bituma bayitegerezanya amatsiko menshi. Iyi nyenyeri ryari itsinda ry'abamarayika barabagirana ariko ibyo abanyabwenge ntibari babisobanukiwe. Babaza abatambyi n'abacurabwenge banashakisha mu byanditswe mu mizingo ya kera. Ubuhanuzi bwa Baramu bwari bwaravuze ngo inyenyeri zakomoka mu bwoko bwa Yakobo. Inkoni byashoboka ko inyenyeri idasanzwe yari yaroherejwe nk'integuza y'uwasezeranye. Aba banyabwenge bari bahaye ikaze umucyo w'ukuri gukomoka mu ijuru wari ubarasiye mu rumuri rukomeye mu nzozi babwirwa kujya gushaka igikomangoma cyavutse nk'uko kubwo kwizera Aburahamu yahagurutse akagenda hamagawe n'Imana atazi yajya nk'uko kubwo kwizera Abisirayeli bakurikiye inkingi y'igicuba ajya mu gihugu cy'isezerano niko n'aba banyamahanga bahagurutse bajya gushaka umukiza igihugu cy'iburasirazuba cyari cyuzuye ubutunzi bwinshi bityo aba banyabwenge ntibagiye amara masa wari umuco gutanga impano nk'igikorwa cy'icyubahiro ku bikomangoma cyangwa abandi banyacyubahiro maze impano ziruta izindi zose zibasha kuboneka muri icyo gihugu nizo zazanywe nk'ituro rigenewe uw'imiryango yose yo mu isi yari guherwamo umugisha byari ngombwa ko bagenda ijoro kugira ngo bakomeze kureba iyo nyenyeri ariko abo bagenzi bapfusha igihe ubusa basubira mu magambo y'abakera n'ubuhanuzi bwahoraga buvugwa kuri uwo bashakaga Uko bahagararaga ngo baruhuke bashakishaga mu byahanuwe maze barushaho kwizera ko bayobowe n'Imana uko bari bafite inyenyeri nk'ikimenyetso cy'inyuma kigaragara bari bafite n'igihamya cy'imbere cy'umwuka wera wakomezaga imitima yabo kandi akabaha ibyiringiro nubwo urugendo rwari rurerure kuri bo rwari ruteye umunezero bageze mu gihugu cya Isirayeli bamanuka ku musozi wa Elayono imbere yabo barebaga Yerusalemu maze dore inyenyeri yari bayoboye inzira yose yuzuye umuruho ihagarara hejuru y'urusengero hashize akanya ntibaba bakiyibona n'amatsiko batera intambwe bajya imbere bizera badashidikanya ko ivuka rya Mesiya ari ryo mvugo y'ibyishimo ivugwa hose ariko uwo babajije wese bagasanga ntacyo abiziho binjiye mu murwa wera bajya mu rusengero batangazwa no gusanga nta n'umwe uzi iby'umwami wavutse Ibibazo byabo babona ntawe bishishikaje uretse kubatangaza no kubatera ubwoba bitabashimishije ndetse babisuzuguye. Abatambyi barimo basubira mu byo bamenyereye bishimira kandi basingiza imyizerere yabo n'imirimo yabo mu gihe kandi bashinjaga Abagiriki n'Abaroma mu bupagani ndetse n'abanyabyaha kurenza abandi. Aba banyabwenge ntibasengaga ibigirwamana kandi imbere y'Imana barutaga kurabo bitwa ko ari abayisenga nyamara basuzugurwaga n'Abayuda bababona nk'abapagani no mu batoranijwe kuba barinzi b'ibyera by'Imana kubaririza kwabo kubatera kutabagirira imbabazi kuza kw'abanyabwenge kwahise gusakara i Yerusalemu inkuru yabo itangaje itera abantu amatsiko bigera no mu ngoro y'umwami Herode Iyo ndyarya y'umunyedomu igira umutima uhagaze w'uwo babasha guhanganira ubwami. Kumena amaraso nibyo byari byaramugejeje ku ngoma. Kubakomoka mu banyamahanga ntiyari akunzwe n'abo yategekaga. Icyo yishingikirizagaho gusa nuko yari akunzwe n'Abaroma, ariko iki gikomangoma kivutse nicyo cyavugwaga kumurenza. Yari avutse ari uwo muri ubwo bwami. Herode akeka ko abatambyi bagambanye nabo baturutse mu kindi gihugu ngo bateze imvururu maze bamuhirike ku ngoma. Uko kutabizera abigira ibanga, ariko yiyemeza kuburizamo umugambi wabo akoresheje ubuhanga buhanitse. Ahamagara abatambyi bakuru n'abanditsi, ababaza uko inyigisho z'ibitabo byabo byera zivugaho Mesiya azavukira. Iryo perereza riturutse ibwami kandi rikomotse ku banyamahanga ribyutse ubwibone bw'abigisha b'Abayuda. Uko basuzuguye agaciro k'ubuhanuzi bihembera umujinya n'ishyari muri bo. Herode akeka ko badashaka kumena ibanga ry'ibyo babiziho. Akoresheje ububasha, ntibabashaga kumusuzugura, abategeka kubaririza bitonze maze bakamumenyeshaho uwo mwami wabo bari bategereje azavukira. Baramusubiza bati, "Ni Betelehemu mu gihugu cy'Yudaya niko byanditswe n'umuhanuzi ngo, nawe Betelehemu ho mu gihugu cya Yuda, n'ukuri nturi mutoya mu midugudu ikomeye ya Yuda, kuko muri wowe ariho hazaturuka umutware uzaragira ubwoko bwanjye bw'Abisirayeli." Noneho Herode ahamagara ba banyabwenge ngo ababaze mu ibanga. Umuriro w'uburakari ndetse n'ubwoba byari byuzuye umutima we, ariko agerageza kwiyumanganya, yakira nabo bagenza urugwiro. Abasobanuza neza igihe baboneye ya nyenyeri, abahamiriza ko nawe yakiranye umunezero kuvuka kwa Kristo. Asaba abo bashyitsi be agira ati, "Nimugende musobanuze neza iby'uwo mwana, nimumubona muze mubimbwire nanjye njye kumuramya." Amaze kubabwira atyo arabasezerera ngo bakomeze urugendo rwabo bajye i Betelehemu. Abatambyi n'abakuru b'i Yerusalemu ntabwo kuko bari bayoboye iby'ivuka rya Kristo nk'uko babigaragazaga. Inkuru y'uko abamarayika bagendereye abungeri yari yarageze i Yerusalemu, ariko abigishamategeko bayifata nk'aho nta gaciro bafitiye. Aba nibo bagombaga kuba barabonye Yesu, ndetse nibo bagombaga kuyobora aba banyabwenge aho Yesu yavukiye, ariko abanyabwenge nibo bababwiye inkuru yo kuvuka kwa Mesiya. Barabaza bati, "Umwami w'Abayuda wavutse ari hehe? Ko twabonye inyenyeri ye turi iburasirazuba, none tukaba tuje kumuramya." Kwirata n'ishyari bituma binangira banga kwakira umucyo. Iyi nkuru yazanywe n'abashumba ndetse n'abanyabwenge iza guhabwa agaciro, byari gushyira abatambyi n'abigishamategeko mu mwanya w'insuzugurwa, bikananyomoza guhamya kwabo ko aribo babikijwe ukuri kw'Imana. Izi ntiti z'abigisha ntibabashaga kwemera kuyoborwa n'abo bitaga abapagani. Baravugaga bati, "Ntibishoboka ko Imana yaturenga ngo ijye kuvugana n'injiji z'abashumba cyangwa abanyamahanga batakebwe." Bakoze ibishoboka byose ngo bagaragaze kutanyurwa n'iyo nkuru yari ishishikaje umwami Herode ndetse n'i Yerusalemu hose. Biyemeza no kutajya i Betelehemu ngo barebe niba koko iyo nkuru yari iy'ukuri. Batuma abantu bafata iby'ivuka rya Yesu nk'aho ari ibikabyo. Aha niho abatambyi n'abigishamategeko bahereye bahakana Kristo. Uhereye icyo gihe, ubwibone bwabo no kwinangira imitima bivamo kwanga umucunguzi by'iteka. Ubwo Imana yakinguriraga abanyamahanga, abayobozi b'Abayuda bo bikingiraniraga hanze. Abo banyabwenge bahaguruka bonyine bava i Yerusalemu. Ubwo basohokaga amarembo y'i Yerusalemu, umwijima warurimbanije, nyamara batangazwa no kongera kubona ya nyenyeri bajya imbere kugera i Betelehemu. Ntabwo hari harigeze humvikana inkuru yo kwicisha bugufi nk'iyabwiwe abashumba ku bya Yesu. Nyuma y'urugendo rurerure, baciwe intege no kwiyobagiza ko abayobozi b'Abayuda ndetse bava i Yerusalemu batagifite ibyiringiro nk'ibyo bari barinjiranye muri uwo murwa. Bageze i Betelehemu, ntibigeze babona abarinzi b'ibwami barinda uwo mwami wavutse. Nta n'umwe mu banyacyubahiro b'isi bari bamuri hafi. Yesu yari aryamishijwe mu muvure, ababyeyi be, abaturage batigeze bagera mu ishuri, nibo bari abarezi be. Byashobokaga ko uyu ari we wanditsweho yuko ari we ugomba kuzahura urubyaro rwa Yakobo no kugarura abarokotse ba Isirayeli, kandi ngo abe umucyo wo kuvira abanyamahanga kugira ngo agakiza kagere ku mpera y'isi. Bageze mu nzu basangamo umwana hamwe na nyina Mariya, barapfukama baramuramya. Hirya yo kwicisha bugufi kwaranze Yesu, babashije kubona icyubahiro cy'Imana. Bamwegurira imitima yabo nk'umukiza wabo, bamutura amaturo y'izahabu n'icyome n'ishangi. Mbega kwizera bari bafite! Ibyavuzwe ku banyabwenge baturutse iburasirazuba bisa n'ibyavuzwe ku musirikare w'Umuroma. Ntabwo nari nabona kwizera kungana gutya haba no mu Bisirayeli. Aba banyabwenge ntabwo bari bamenye imigambi Herode afitiye Yesu. Bamaze gusohoza icyabagenzaga, bitegura gusubira i Yerusalemu bafite umugambi wo kumubwira ko bamubonye. Ariko bahabwa ubutumwa mu nzozi kutongera kugirana nawe ikiganiro, kugira ngo badasubira i Yerusalemu, basubira iwabo banyuze indi nzira. Uko ni nako Yosefu yaburiwe ngo ahungire muri Egiputa we na Mariya n'umwana. Marayika aramubwira ati, "Ugumeyo ugeze aho nzakubwirira, kuko Herode agenza umwana ngo amwice." Yosefu yumvira atazuyaje, atangira urugendo nijoro ngo ashake ubuhungiro. ibinyujije muri ba banyabwenge, Imana yakanguye ibitekerezo by'ubwoko bw'Abayuda ku byivuka ry'umwana wayo. Ukubaririza kwaba i Yerusalemu, uko byateye abantu amatsiko n'uburyo byateye Herode ishyari, byatumye ibitekerezo by'abatambyi n'abigisha bikanguka, berekeza ibitekerezo byabo ku by'ubuhanuzi bwa Mesiya no ku bitangaza byari bimaze kuba. Satani yari amaramaje kuzimya umucyo mvajuru ngo we kumurikira isi, akora ibishoboka byose ngo yice umukiza. Ariko wa wundi udahunikira cyangwa ngo asinzire, yarindaga umwana we akunda. Uwagushirije Abisirayeli Imana kuva mu ijuru kandi wagaburiye Eliya mu gihe cy'amapfa, yaboneye Mariya n'umwana ubuhungiro mu gihugu cy'abanyamahanga. Kandi mu maturo y'abanyabwenge b'abanyamahanga, Uwiteka yabahaye ibizabafasha mu rugendo bajya muri Egiputa n'ibizabatungira mu gihugu nk'abasuhuke. Abanyabwenge ni bamwe mu bafashe ya mbere mu guha umucunguzi ikaze. Nibo babanje kumutura amaturo. Mbega amahirwe y'umurimo bakoze binyuze muri ayo maturo. Ituro riturutse ku mutima wuje urukundo, Imana iraryishimira ikariha agaciro gakomeye mu murimo wayo. Niba twareguriye Yesu imitima yacu, tuzamuzanira n'amaturo yacu. Izahabu n'ifeza byacu, ubutunzi bwacu bw'iyi si duhozaho umutima, ibitekerezo byacu n'agaciro duha iby'umwuka, bizegurirwa nta nkomyi uwo wadukunze akatwitangira. Herode akomeza gutegereza ko babanyabwenge bagaruka. Hashize igihe kandi batagarutse, atangira kugira amakenga. Kuba bigisha bataramumenyesheje aho Mesiya yavukiye, byasaga naho bari bamaze gutahura umugambi we, none n'abanyabwenge nabo bakaba bigiriye umugambi wo kumuhunga. Ibi bimutera uburakari burenze. Ikinyoma cyari gitsinzwe, hasigaye gukoresha imbaraga. Yagombaga guha isomo uwo mwami wavutse. Aba Bayuda birata bagombaga kubona ingaruka zo kugerageza kwimika uwo mwami ku ngoma. Abasirikare bahera ko boherezwa i Betelehemu bahawe itegeko ryo kwica abana bose bafite imyaka 2 no gusubiza hasi. Imiryango yari ituje yo mu murwa wa Dawidi ihura n'ako kaga, ako abahanuzi bari barahanuye imyaka 600 yari ishize. Induru yumvikanye irama yo kurira no kuboroga kwinshi, Rasheli aririra abana be yanga guhozwa kuko batakiriho. Aka kaga Abayuda nibo bakiteje. Iyo baza kugendera mu byo gukiranuka no kwicisha bugufi imbere y'Imana, iba yarababuriye ikoresheje ikimenyetso ikabakiza uburakari bw'umwami. Ariko ibyaha byabo byari byarabatandukanije n'Imana, kandi bari baranze umwuka wera wagombaga kubabera ingabo. Ntibagize umuhati wo kwiga ibyanditswe ngo babashe guhuza n'ubushake bw'Imana. Bashakishaga ubuhanuzi bwagombaga gusobanurwa bubahesha ikuzo, bukanerekana uko Imana yasuzuguje andi mahanga ku bwabo. Bahoraga birata ko Mesiya azaza nk'umwami anesha abanzi be kandi aribatisha abanyamahanga uburakari bwe, bityo bahembera urwango rw'abategetsi babo. Binyuze mu buryo butari bwo berekanyemo inshingano ya Kristo, Satani yari agambiriye gusohoza umugambi wo gutsembaho Umukiza, nyamara ahubwo biba aribo bihindukirira. Iki gikorwa cya kinyamaswa ni kimwe mu byaranze amahenuka y'ingoma ya Herode. Akimara kwica inzirakarengane, nawe yahise acirwa urwo atabasha kwiregura, yapfuye urupfu ruteye ubwoba. Yosefu wari ukiri muri Egiputa abwirwa na marayika w'Imana ngo asubire mu gihugu cya Isirayeli. Yibwira ko Yesu ari we uzazungura ingoma ya Dawidi. Yosefu yifuzaga ko urugo rwe rwaba i Betelehemu, ariko amenye ko Arikelawusi ari we utegeka i Buyuda mu cyimbo cya se, atinya ko imigambi se yari afitiye Kristo yasohozwa n'umuhungu. Mu bahungu ba Herode bose, Arikelawusi ni we bari bahuje imico. Byonyine kwima ingoma kwe kwaranzwe n'imyigaragambyo muri Yerusalemu no kwicwa urubozo kw'Abayuda bicwa n'ingabo z'Abaroma. Nanone Yosefu ayoborwa hari umutekano, asubira i Nazareti aho yari asanzwe atuye, maze abariho Yesu amara hafi imyaka 30 ngo ibyavuzwe n'abahanuzi bisohore ngo azitwa Umunazareti. I Galilaya hategekwaga na mwene Herode, ariko hari higanje abaturage b'abanyamahanga kurusha i Yudaya. Niyo mpamvu nta wari witaye ku byerekeye Abayuda, kandi kuvuga ibya Yesu byasaga no gusembura ishyari ry'abari mu butegetsi. Uko niko Umukiza yakiriye ubwo yazaga kuri iyi si, byasaga naho nta buruhukiro cyangwa ubuhungiro bw'umucunguzi wari uvutse. Imana ntiyashoboraga kugirira icyizere abantu ngo ibashinganisheho umwana wayo, ndetse no mu gihe yari akomeje umurimo we wo kubakiza. Yatumye abamarayika kwita kuri Yesu no kumurinda kugeza ubwo arangije inshingano ye hano ku isi, maze agapfa yishwe n'abo yaje gucungura.